Mombasa means business.
Barnaamijka bixinta abaalmarinta ganacsiga 2022 oo ay soo qaban qaabisay rugta ganacsiga ee Kenya faraceeda Mombasa ayaa waxaa martay sharaf ka ahaa barasaabka Mombasa Xasan Cali Joho iyo weli sidoo kale hoggaamiyayaal kale oo ka socday dawladda dhexe iyo kuwa laga soo doorto ismaamul goboleedka Mombasa iyadoo ay munaasabadan ay goob joogay ka ahaayeen sidoo kale safiirada qaar ka mid ah dalalka Kenya ku sugan. Sanadkani waa sanadka 7 oo ay bixinayso rugta ganacsiga ee Kenya faraceeda Mombasa. Abaalmarinta ganacsiga ayaa sanadkani waxa si weyn loo hadalayay saameynta uu ganacsigu ku yeeshay caabuqa COVID-19, iyadoo barasaabka ismaamul goboleedka Mombasa Xasan Cali Joho uu sheegay in sanadkii 2020 uu ahaa sanad saameyn xoogan ku yeeshay ganacsatada kala duwan ee gobolkan xeebta.
So we are here today to show solidarity with the businesses in Mombasa, to support them and to assure them that we here in Mombasa appreciate their contribution to our economy and continue to engage them for what it is that continue to do going forward, so that they continue to stay alive in business.
Boqolaal ka mid ah shirkadaha ganacsiga ay weheliyaan qaar ka mid ah hay'adaha dawladda ee ismaamul goboleedka Mombasa ayaa halkan goob joog ka ahaa, iyadoona in ka badan 12 shirkadood iyo laba sidoo kale laba wasaaradood oo ka tirsan ismaamul goboleedka Mombasa halkan loo gudoonsiiyay abaalmarino.
Magaciidu saddex waa Saciid Sheekh Cabdiraxmaan oo ku magac dheer Sidoman oo ka imaaday Mandera. Caawa aad iyo aad baan u faraxsanahay, farxaddeena lama soo koobi karo. Maadaama aan ku guuleysanay the best transport company-ga oo transport-ka ugu fiican sanadka 2021 aan noqonay, marka waa guul aad u weyn oo aad iyo aad u weyn, aad baan ugu faraxsanahay.
Saciid Sheekh Cabdiraxmaan oo ah maamulaha guud ee shirkadda Sidom ee dhinaca gaadiidka iyo xamuulka, shirkadiisuna ay ka mid ahayd shirkadihii halkan abaalmarinta lagu siiyey, ayaa waxa uu inoo muujiyey dareenkiisa.
Wallaahi aad iyo aad baan ugu faraxsanahay, waa wax weyn, waa guul weya, guul oo nin walba uu gaari karo waayo, oo ninkii dadaalo dhanba uu gaari karo. Waxaan leeyahay dhalinyarada, shaqo kastood qabatid ku dadaala, wax kastood qabatid ku dadaal, gormar iyo waa guul waad ka gaaraysaa. Marka wax walba waa barasho, marka lama dhihi karo reer guuraan aho, marka meel aan iska farinaan lama dhihi karo, waa inaad hurdada ka kacdid oo wixii aad qabanaysid aad muujisid.
Sidoo kale hay'adihii halkan abaalmarinta lagu siiyey ayaa waxaa ka mid ahaa wasaaradda ganacsiga iyo dalxiiska ee ismaamul goboleedka Mombasa iyo weliba sidoo kale wasaaradda gaadiidka iyo wadooyinka ee ismaamul goboleedka Mombasa. Kasoo qaybgalayaashii munaasabaddan ayaa waxaa lagu booriyay inay si laba jibaaraan dib u xoojinta ganacsiga kadib saameyntii xooganeed uu ku yeeshay caabuqa COVID-19. Maxamed Cabdi Bowtaan, warbaahinta Ista, magaalada Mombasa.